okhetha uJesu uhamba naye akwenzeki abambe kuze kube sekupheleni kuba nama seasons la amandla phela khona kuba nama seasons uzwe ukuthi angisakhoni ungasibona isimile namhlanje asimanga ngoba sikhona kodwa simiswe inkani simiswe yini funa abantu ntambama abanenkani abazothi noma kunjani bathi angisose Ke kuye Nikhona msuku Ufuna abantu entambama abazothi ha Sose Ke kuye Angisose Sawubona maki mamkhongelani ukukhuluma nawe hayi bo ake sisho kwagcina sithi sothe kikuye asaba akiphelelwa amandla I got it.